Banange mwamanya daka sozi wesi kweka Mbozi zange nyumia za mulwatu Baganda bange bintu byobukusa Nabye walada kuva biswaza banji Tuvula bane yo jempitira Chitiwa change chifuna bulungi Sirwa kuva bunene bunono obuwanvu Mayisa gange ndoza giga chimpa Chitiwa chingamba buli omu yandi chagadde nayo okukifuna kakisa kiva mu butonde Ebooli bomunene nga kikikuganye Bunene bwa muwawa baba gakulimbye N'osanga omutono nga ye kyamusiima Na buli wayitira bamuyita mwami Kale nno mwaweebwa n'embeera muyimbi Kamba sanyuse ng'okutuusa lendizaawa N'olwaleero ntuuse n'ebiwooma Ate nga bya mugaso kuva bye bibazimba Kiba kirungi okufuna musajjawo nova mu bakulu okwewonya emitawaana ngambye kiba kirungi okufuna musajjawo nova mu bakulu okwewonya emitawaana naye bw'obanga ofunye anaakuwasa bakadde bo babbireko bamanye w'obeera oleme kubanga ono nakawundi yakola egyafaayo gye ŋŋenda okwogerako nakawundi omuwala omukyakaze nga ne bazadde be baali bakyali balamu Bakulu bafaayo nnyo ne bamuweerera naye nakawundi mu ssomero yaddukayo olwakwanye ku bano banvuga tureera bagubye gubye mu Uganda n'avaamu batuuka mu Kenya yasooka ne baba bulungi naye oluvannyuma ne bafuna enjawukana nakawundi omuwala omukyakaze yafunayo mukwano gwe gwe yeesiga nalwima yamuwa endagiriro nayo n'agyavudde mu bakulu abamuzaala ne kitaawe gy'akolera oluvannyuma e Kenya awamu kya nakawundi n'akomawo mu Uganda mwazaalwa mu Uganda nakawundi bwe yatuuka mu bakulu teyagenda nafumbirwa emizinya ate nalwima mukwano gwe teyamanya nti nakawunda mu Kenya yaddukayo Kade biraganye myezi wayite esatu Akabinji nekagweyo mu Kenya tekabusa Naluyima wabeyo n'agafuna nti nno bannayuganda mwenda mmotoka bisi Ko naluyima kino tekinyumizi bwakangende weekanga n'abange babaddemu Kubafa kwaliko omuwala alinga nakawundi okuva ku mutwe okutuuka ku bigere Nga bw'omanyi akabinji we katiisa naluyima gwe yalaba n'alowooza nti ye munne Yaye 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 nakufudde nnyo omulamba gusitudde agukubye mu ggwanika Babeyo esimu n'agibaka halo 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 nakawundi gy'azaalwa N'abakulu esimu baagifuna amazima ne bakakasa nga naka bw'afudde Banango zayangana yate n'otafiisa abakulu olwakimanya sikulimba abaali bubi Nyina w'omuwala ye yasooka n'azirika era ekyali wali si kirojja n'ekimala Oyo kitaawe omutwe gwawunga anti gabiroza alaba tabimala Wabula b'ekyalo n'ab'enganda be bayiya amagezi ag'okunoonya mmotoka Yammotoka emitwalo yasaba naabwe batyo ne basitula okumwonoona gy'aziikwe Ate mu kugenda batuuka ku booda siringi si baazisaba ez'ekenya ne bawaayo N'amaddaawo kimanye nti baasola leero ne babanga abasuubula ebyamagoba wabula eky'omukisa naluyima baamulaba naye n'abalaga omulambo gwe baanonye ku ggwanika nawe era waaliwo ekalu omufu okumufuna emitwalo gyaggwawo wamma nga basasula mmotoka ng'ekaaba kumuleeta ku butaka nakawunda gy'aziikwe bakimanyi nga bwetuuse omugenyi waliwo omwami omu yali ayitaayita batuuka mu maka nakawunde mwazaalwa yasanga bakaaba naye n'akyama mpisa ya wano obutayita kwakaaba kijjambu yababuuza naye amanyi bwe gubadde olwoolwoolwo omwana wange afudde nga teyambulakodde emyaka nga munaana wabula kijjambu yawuliriza ebyogeddwa n'amannya n'akakasa nti oli gwe yali amanyi bannange musirike ninawo kye ŋŋamba nakawunde mumanyi nakawunde tannafa ye kambuuze yagenda dde nairobi afumbirwa mbizi nye waabaaba gwenzirako oba muwakana mumpe omuntu omuffe tugende tumunone byoke mukakase bayita mu bwangu mmotoka sipesulo newuluguma okutemya mbizi nya nakawunde ne bbaawe baali bagenda ku ppate baagenda okulaba ng'emmotoka eri mu luggya olwoolwoolwo kano nga kaba ti mulamu baakubise nti mmotoka yakugonye badde neebuuza lwe bagende nairobi kira gwe tugende mu bakulu gy'ozaalwa nakawunde ng'alinga omukooleza amangu ago ne yeesiba eggaali n'evaawo bannange nalaba era nenkakasa nti essanyu ly'omuntu ye mwana gw'azadde kuba nakawunde mu bakulu gy'azaala olwatuuka egyali eri kyettukulu ddala ddala bawujja obukoko n'embuutu ne zivaayo bonna ne bakeesa nga teewali akombye tulo n'enkeera b'omwenge ne basomba nga beeyozaayozoola omwana azuuliddwa bannanga ozaayanga naye ate n'otafiisa abakulu olwakimanya sikulimba baali bubi nyina w'omuwala ye yasooka n'azirika bannanga ensi eno ng'erimu ebyeneena naye kino kye nalaba nze ndifa nkyogerako kubanga amasanyu nga gatuuse mu makkati n'abando n'omulambo nabo ne baagoba bagenda okulaba nga tewali n'afaayo ne beebuuza nti ye bano babadde ki bagenda okulaba ng'amazina agali wali n'ab'omwenge endeku bajjuza bannaffe tukomyewo mulambo n'ogoleese mu kubeekumiranga ng'emikolo bwe gibeera nenawo omuwala ye yasooka n'awulira napaalukanguko kemanyiddwa olwoolwoolwo kano nga kabaate omwana tannafa omulambo oguvuddewa bajja kutula patubye omulambo mu kenya ye kale tunaddawa singa mmoyo atamuuka alipooti amangu kwala sigombolola byagenda wala nnyo ne DNA bwe waawo abakulu bakkiriza okugoziika naye n'ensimbi zaagende ziwerako kibe kyakuyiga nnyo ku mwana n'omuzadde nkusaba owulirize ku bigambo ebisembayo kuzaalanga omwana n'atuuka akose eri omuwenge beetu alonde gw'alonze kuba kwogaana weekanga paaluuse nga n'ebiddirira bye bino by'owulira naawe omuwala bw'ofuna ng'akuwasa mukadde omubuulire amanyi w'abeera oleme kubanga Janeti Nakawunde yakola ekyafaayo n'ensimbi n'aziwa kuba twabalamu ku byonna ebyakolebwa twagenda okugatta miliyoni yaggwawo abanga baagalwa muleke mbasiibule omwana wange ddayo namutwalire ekyanaalya